babusisiwe abantu nayo imyalo yakhe
baze
babe nendawo emthini wokuphila
babusisiwe
abantu nayo imyalo yakhe
baze
babe nendawo emthini wokuphila
Nginani nina nonke
ngesango ungangeni ngesango uyafohla nginani ekhaya
khonani
sajabula ifakaze nonke nithi ngaze ngambo ngaze